mid ka mid a tusaalayaasha farsamooyinka iyo dhaqanka ugu casrisan uguna cajiibsan bulshada dalkan loogu yimid waxaa lagu muujiyaa waxaa loo yaqaano weaving ama falkis. Falkiyayaashu waxay abuuraan shay qurxoon, laakiin habka falkinta ayaa muhiimad qoto dheer u leh dhaqanka bulshada dalkan loogu yimid. Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii Australia Explained, waxaana ku eegaynaa sida falkisku u noqotay qaab loo wadaago aqoon, dadka iyo dhulkuna isugu xirmaan. Walxaha ay dadka dalka loogu yimid falkaan aad ayay u badan yihiin oo waa kala duwan yihiin, shay walbana muhiimad gaara ayuu leeyahay, wuxuuna qofka falkiyaha u yahay xarig isku xira isaga, dalkiisa iyo awowayaashiis. Nidaamka falkiska ayaa ku bilowday in marka hore lasoo aruuriyo alaabta loo baahan yahay sida cawska, qolofta geedaha iyo dhir kale. Marka la isku filkiyo alaabtaasna, waxaa ka soo baxa alaab xardhan sida dambiil, baaquli, shabaq iyo xarig oo kale ah. Jerry Johnson waa farshaxaniiste ka soo jeeda beesha Gomeray oo degta waqooyiga gobolka New South Wales, waxayna wax falkinaysay ilaa markii ay 16 jir ahayd.
Weaving is just one word in English. In first mother tongue language, there's lots of different words for it because
weaving ama falkis waa hal erey English ahaan. Afkayaga hooyase ereyo kala duwan ayaa loo yaqaanaa, sababtoo ah waxaa laga hadlayaa nidaamka loo maro ee ma aha shayga ka soo baxa ee keliya. Laakiin runtii muhiimaddeenna ugu weyn ee waxa ay reer galbeedku ugu yeeraan falkis waa aqoonta dhaqan ee shaygaasu wato, inaad taqaano geedka laga soo jaro, waqtiga sanadka ee lasoo jaro. Falkisku waa nidaam bulshada isu keena, jiilal kala duwan ayaa wada fariista oo waa ay sheekaystaan, waxayna bartaan aqoon dhaqameedka ka dambeeya sababtu dadku wax u falkiyaan, si jiilasha mustaqbalku u sii wadaan sheekooyinka falkinta, sida ay sheegayso Miss Johnson mar kale.
The importance about weaving is not necessarily just learning the stitches and the process. The importance is actually understanding.
Muhiimadda falkintu ma aha inaad barato uun sida wax loo tolo, ee muhiimaddu waa inaad barato alaabta aad u isticmaalaysa falkinta, maxay alaabtaas muhiim u yihiin, iyo sida saxda ee loo isticmaalo. Falkintu macnayaal kala duwan ayay dadka dalka loogu yimid u leedahay. Luke Russell waxa uu ka soo jeedaa beesha Werribee oo degan Newcastle ee gobolka New South Wales. Waxaa dhaqankiisa ka mid ah in la baro lana sii gudbiyo aqoontii qalab samaynta ee awowayaashiis, iyadoo la dhisayo huuri dhaqameed ama waxa kanuuga loo yaqaano oo alwaax ka samaysan, waranka kalluumaysiga iyo qalab kale.
For me, weaving and predominantly rope weaving plays.
Aniga falkintu, gaar ahaan falkinta xargaha, qayb weyn ayay ka tahay qalabka ama waxyaalaha raggu sameeyaan ama isticmaalaan. Falkinteennu door weyn ayay ka qaadataa, tusaale ahaan samaynta huuriga oo ah doon yar iyo samaynta waranka kalluumaysiga, ayuu yiri. Inkasta oo aragti ka duwan la aaminsan yahay, ragga ayaa sidoo kale falkinta ka qayb qaata. Sida uu sheegay Mr. Russell, wiilasha ayaa caadiyan gabdhaha la barin jiray falkinta markay ay caruurta ahaayeen, wayna sii wadaan hawshaasi dhallinyaranimadooda iyagoo talooyin ka helaya ayeeyooyinka.
We had distinct roles, but that's not to say that everything was exclusively men.
Door annaga noo gaara ayaan buuxinaa, buu yiri, laakiin taas macnaheedu ma aha in raggoo keliya ama haweenka oo keliya ay u gaar tahay arrintani. Nifi Denham oo iyaduna farshaxaniista kana soo jeeda beesha Girimay oo degan Cardwell ee waqooyiga gobolka Queensland wuxuu leeyahay goob farshaxan, laakiin wuxuu sidoo kale ku falkiyaa gurigiisa isaga oo fadhiya oo aqalkiisa markaasi ku raaxaysanaya.
I've learned from my uncle. He's taken the time to show me how to make the traditional loyacane baskets that we use up here in North Queensland.
Adeerkay ayaan ka bartay. Waqti ayuu geliyay inuu i baro sida loo sameeyo dambiil aanu ku isticmaalo waqooyiga gobolka Queensland. Falkintu waxay u dhigantaa maskaxdejin oo kale, oo waa qaab qofku uu ku fakaro oo maskaxda ku dejiyo isagoo hawshaasi wada. Waxyaalaha dhirta ah sida cawska iyo geeduhu way ku kala duwan yihiin dalka, sidaas daraaddeed falkisku waa uu kala duwanaanayaa. Laakiin falkiyaasha ayaa sidoo kale qaab u gaara iyaguna ku darsada, oo hadba waxa ay ku xiran tahay qofka samaynaya shayga. Sida qofku u falkiyo shayga waxay ka turjumaysaa xirfadda iyo sifada qofka.
Many of our artists, including myself, we start off differently. That's how you can tell from the space of it and how we start.
Qaar badan oo ka mid ah farshaxaniinteena oo aan ku jiro siyaalo kala duwan ayaanu hawsha ku soo bilownay. Sidaas ayaana lagu garan karaa hadba qofka sameeyey shayga. Kasi Litham waa farshaxaniista falkisa, waxayna ka soo jeedaa beesha Tungurung ee qowmiyadda Kulin ee gobolka Victoria. Waxay qabataa aqoon isweydaarsiyo ay dadka aan indigenouska ahayn ku dhiirigeliso inay dhegaystaan oo ay wax ka bartaan.
Having non-Indigenous people partake gives a greater understanding of where us as First Nations weavers come from, everyday uses from our ancestors. But
in dadka aan Indigenouska ahayn ay ka qayb qaataan waxay faham weyn siinaysaa halka ay falkiyaasha Indigenouska ahu ay hawshan ka soo bilaabeen, sida ay awoowayaashood u isticmaali jireen. Laakiin waxaa muhiima in aqoon isweydaarsigaas ay dad Indigenous ahu maamulaan oo ay hagaan. In protokoolka la ixtiraamo ayaa lagama maarmaana. Inkasta oo aan si xor ah u wadaagno aqoonteenna, waxaa lagama maarmaana inaannu si shaqsiyana aan looga faa'iidaysan arrintan. Aqoon isweydaarsiyada inta badan waxaa lagu xayeysiiyaa gola deegaanada xaafadaada. Waxaad baari kartaa falkinta dadka dalka loogu yimid. Xafladaha falkintuna qof walba ayay u furan yihiin, sida ay mar kale sheegayso Kasi Litham.
The importance of advertising that it is First Nations led is a main thing.
Tan ugu muhiimsan waa in dadka dalka loogu yimid ay hagayaan arrintan, kadibna dadka imanaya ay yihiin kuwa aan Indigenous ahayn oo laga wada shaqeeyo, la iskana kaashada arrintan oo wax la kala barto. Aqoon isweydaarsiyadaas waxaa la dhigaa baraha bulshada sida Instagramka, mararna hadal ahaan ayaaba laysku gaarsiiyaa. Yitiri qalabka la falkiyey waxay noqdaan mararka qaarkood kuwa bulsho weynta ka dhex muuqda. Waxaa jira bangdhigyo iyo gaditaan ama iibsi lagu qabto madxafyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee dalka oo dhan. Waxaana lagama maarmaana in madxafyadu ay soo bandhigaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalka loogu yimid. Waa tan mar kale Miss Litham.
The mainstream with weaving is actually a visual insight into the past, which is now the present.
Falkisku runtii waa muuqaal dib loogu eegaya taariikhdii la soo dhaafay oo ah mid hadda la joogo. Dhammaanteen falkiyaashuna waan u sii wadaynaa, ayay tiri jiilasha soo socda. Marka ay dadku tagaan madxafyada, waa inay garowsadaan in falkinteenna Australia oo dhan ay ka jirto.